mfano wake pagempe esho sempe uselele pansise simanje useyathandaza lo mfano wake pagempe esho sempe uselele pansise simanje useyavalisa sebonakele bonakele iti bonakele uthandaza nisho mthakathi ziyayishuka imvashwa sebonakele bonakele lufe bonakele uthandaza nisho mthakathi sayishuka imvashwa utatazela noqihile noqihile utatazela noqihile iyasha baba utatazela noqihile noqihile utatazela noqihile iyasha baba utatazela noqihile noqihile utatazela noqihile iyasha baba utatazela noqihile noqihile 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 ya shumazeni.
Yeah, she knows any.